My baby, yagala kuba mukwano gwoye gwoyagalira dala omunda. Hey, my baby, yagala kuba mukwano gwoye gwobulira byamabyo. Singer.